nandindisanagwire ndinkaona nkasilira azanga muchikondi ndinkakumbira kufika pomweiwe ine ndinakufusira uku ndikweza njingateire nkumagubira timenye dansi ndipase nkono uzimve mutima mukuru unagwidwa ningozo chikondi chako chokupya chosapanga khambi ndekuza kuswera nzima bezimenezo ndisa kakukonda pakulira bebi ukhale wangabe zokuda zikabwera chonde ukhale wangabe usatekeseke ulimbe ngati bt ndikakusowa ndimamvera hard bt the best one I love I pray hard for you aso hard all day I work hard for you you look too fresh yeah ndiwe ndi my diva ndiwe feminisha ndiwe ndi my
diva ndikaona au ali muchikondi sindikaziwa ndiza peza wanga wanga wa chikondi tandigwire apapa aone akamalelo apana tandigwire apopo aone akamalelo apana oh yeah yeah today I feel so good oh yeah I found somebody in my life
ine ngari kumaloto ndabana mkazi wa kupoto ine ndiye ndisaname mwanakazi wandimaliza ndimutengela kwatu akamuone azakali suja munkanena kuti ine sinzakwatira nyankalelo bwa uyu mkazi ndapana sokoti kuyenda monyamwa ndamuveka mpene
ndikasilira ndikaona au ali muchikondi sindikaziwa ndiza peza wanga wanga wa chikondi tandigwire apapa aone akamalelo apana tandigwire apopo aone akamalelo apana never thought I'll find ya,
find ya.
Oh, I like to post a sunshine,
sunshine.
I'll never leave you alone.
Ooh,
I'll
yeah.
go wherever you go.
Yeah.
I never thought I'll find ya,
find ya.
Oh, I like to post a sunshine,
sunshine.
I'll never leave you alone.
Ooh,
I'll
yeah.
go wherever you go.
Yeah.
Beza wanga wanga wa chikondi tandigwire apapa aone
akamalelo apana
tandigwire apopo aone
akamalelo apana
oh yeah yeah today I feel so good I found somebody in my life
download ndikumvera nyimbo zavamwamba pamalawiwanga.com